ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele, nithokoze kakhulu mphinde kwamukele futhi engosini yethu e-fresh. Ngingusibonelo PT Ngema, ungumlomo kaBenet Diamet we-Christian Networks. Nansi into abaningi abadonsa kanzima ngayo. Ufuna ukuba nohlobo oluthile lokholo, izinga elithile lokholo empilweni yakho. Futhi phakathi kwakho konke okuqhubekayo kuwe, libukeke lungelutho, luminziswe yonke imisindo le. Usiwakwakuzwa lokho? Nginesiqiniseko, usiwakwakuzwa. Ngoba ukuphila kuthatha umfutho omningi. Kuningi okudinga ukubheke, okwenza ubuke sengathi uhlobo olufanele kweyikamoya gcine sengathi into enganakwenzeka. UJesu wayekwazi lokho, ungakho waxoxa le ndaba kuMathewu 13 verse 31 no-32. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi ayithatha umuntu wayihlwanyela ensimini yakhe, yona kambe iyincinyane kunazo zonke iy'mbewu, kepha uma isikhulile inkulu kuneyilimo iba ngumuthi kuze kufike iy'nyoni zezulu zakhele emagatsheni awo. Manje kuqonde lokho ukuthi abantu ababelalele lokho babetulwa lomqondo wombuso njengokuphatha kombuso okuphelele kwenkosi emhlabeni. Ey'nsukwini ezase zedlule kwakunamakhosi kwa-Israyeli, kodwa kulesi sikhathi uJesu akhuluma ngaso kwakuphethe ubukhosi obabunesihluku bamaRoma. La khona inkosi yakhona yayihlonishwa ngegama elithi uKhesari. Manje uthini uJesu pho ukuthi ma utshale inhlamvu esinaphi enhliziyweni yakho, okwakuyona nhlamvu encane kunazo zonke leso sikhathi, yayizokhula ngokushesha, okuyona ndlela imithi yesinaphi ekhula ngayo, iba imithi emkhulu kunayo yonke, uqobo lwento okuyiyo evelele eqavile enkulu empilweni yakho, enkulu ngangokuthi abanye bazoza bezophumula okholweni lakho njengoba iy'nyoni zezulu zenze njalo nazo kulo muthi. Ngakho uma konke onakho kulokhu kuphila okwehla kwenyuka unenhlamvu nje yesinaphi kuphela, ibhekisise ngoba ngokaJesu lokho kungaphezu kokwanele.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.